Jesus.
Exclusive from Z10.com.
Lucero Kwale Safi. Elo Alenga Tuwep. Tebu Fia.
Jikadira kumaka enu yawe. Jikadira kuluselo enu tiatia. Jikadira kumaka enu yawe. Nikulu Safi olu enu. Jikadira kumaka enu yawe. Jikadira kuluselo enu tiatia. Jikadira kumaka enu yawe. Nikulu Safi olu enu. Jikadira kumaka enu yawe. Jikadira kumaka enu yawe, nikulusa fiolo enu. Jikadira kumaka enu yawe, jikadira kulusa enu tata. Jikadira kumaka enu yawe, nikulusa fiolo enu. Jikadira kumaka enu yawe. Jikadira kumaka enu yawe, nikulusa fiolo enu. Jikadira kumaka enu yawe, jikadira kulusa enu tata. Jikadira kumaka enu yawe, nikulusa fiolo enu. Jikadira kumaka enu yawe. Jikadira kumaka enu yawe, nikulusa fiolo enu. Jikadira kumaka enu yawe, jikadira kulusa enu tata. Jikadira kumaka enu yawe, nikulusa fiolo enu. Jikadira kumaka enu yawe.
Tela felesa yon solo watch. Ukuba koko este kwe watch to adi change rock chilava nenso aba fuiz. Tule muto tela felesa shons. Pantu nanguni di nengale fwa kuchat funyapu. Pika di la fe kuru solo akwalesa. Te kumaka yeswa.
Drum beats, one of the best African producer.
From Z10.com.